Francis Mosa Beats.
Ujapata wisabi nimesubiri sana. Etini vumilivu karibu nduwanze safari. Tatizo ni kwamba mpenzi wewe uko mbali. Can't stop thinking of you, I miss you more. Na kaza misifiro na matumaini ya kukuona soon. Epuka matatizo, minta furai nikikuona tu. Naugua sana mpenzi joni pone. Tena jifiche kwa kanga wasikuone. Hivo usicheze rafu rafu. Tabaki na we uringe mini kusifu sifu. Tena mina wivu wivu. Achana nao na roho za ungu.
Nasema wazi ujue, usijemi uniue. Kisha na we upagawe, we upagawe, staki unune. Nibora ubaki na mi baby, kozi wani na milie. Kani shida tutambue, na tutatue, take it slowly.
Amo baby, amo baby, amo baby, amo baby. Amo bebe bebe bebe, amo bebe. Amo bebe, amo bebe, amo bebe. Amo bebe bebe bebe.
Mie kwanza siku takuende uko up country.
Ay ay ay.
Wakati unajua ni wapeke yako that I'm feeling.
Ay ay ay.
Bila sina shida mina kwa mini we. Na ukumbuke kupiti ufaranza poe lovi.
Rafiki daju daju. Ila uwe makini staki unyongeze mitabu tabu. Kisha panda ndege na gari yangu. Nimesubi ufike tucheze shaku shaku.
Nasema wazi ujue, usijemi uniue. Kisha na we upagawe, we upagawe, staki unune. Nibora ubaki na mi baby, kozi wani na mile. Kani shida tutambue, na tutatue, take it slowly.
Amo bebe, 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 amo bebe,
hey my baby, let's keep rolling. I know I'm in your heart and you feel it too. Hey my baby, let's keep rolling. You know you in me heart and I feel it too.
Amo baby, amo baby, amo baby, amo baby, amo baby, 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 amo baby, amo baby,